mayartan gacalooda dadiyo gacalooda mayartan gacalooda dadiyo gacalooda xamar gooyaheeda inta gabar ku nool badan gaaridan ka doortio mayartan gacalooda alla mayartan gacalooda dadiyo gacalooda mayartan gacalooda dadiyo gacalooda mayarkan kohobahaya dadiyo goobaya mayarkan kohobahaya dadiyo goobaya inta geesa geesa wiil nool midkan karo wayo gudihi jabuutiyo baalad weyn ka tooba mayarka goobaya dadiyo goobaya mayarkan goobaya dadiyo goobaya umamidu garaadkiyo warku u gacalooda bamdkan kuyaal badan la hawaystay guurba umamidu garaadkiyo warku u gacalooda bamdkan kuyaal badan la hawaystay guurba ma gudoonka noloshiyo garabkaygii midigba ma go'aanka mankiyo nafta 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 garashadeeda garashadeeda
ma gudoonka noloshiyo garabkaygii midigba ma go'aanka mankiyo nafta 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 garashadeeda garashadeeda
mayartan gacalooda dadiyo gacalooda mayartan gacalooda dadiyo gacalooda xamar gooyaheeda inta gabar ku nool badan gaaridan ka doortio mayartan gacalooda alla mayartan gacalooda dadiyo gacalooda mayartan gacalooda dadiyo gacalooda
mayarkan goobaya dadiyo goobaya mayarkan goobaya dadiyo goobaya inta geesa geesa wiil nool midkan karo wayo gudihi jabuutiyo baalad weyn ka tooba mayarka goobaya dadiyo goobaya mayarkan goobaya dadiyo goobaya
umamidu garaadkiyo warku u gacalooda
bamdkan kuyaal badan la hawaystay guurba
umamidu garaadkiyo warku u gacalooda
bamdkan kuyaal badan la hawaystay guurba
ma gudoonka noloshiyo garabkaygii midigba ma go'aanka mankiyo nafta 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 garashadeeda garashadeeda
ma gudoonka noloshiyo garabkaygii midigba ma go'aanka mankiyo nafta 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 garashadeeda garashadeeda.